asị na mmadụ lili afanụ. Ọdịni bụzi afa a. Ọdịra Chukwu mma. Ọ ga-adị mmadụ mma nọ. Ajulu bukwazi afa mmadu. Ife watale jelisi afa ndi a. Umere abazi afa. Afa ndi a busi ife na azano. Chukwu mma ga-adị mmadụ mma nọ. Onye ọ na-adị azị mma nọ. Si amazi ife na chi ya ga-ejezi nọ. Obi ajụlụ mụ. Ezi azazi ụdị afọ anọ. Ọ bụ n'ume ọmụmụ emere ọhị. Ife batalị a. N'afọ a nwelu ka esi azị anọ. Ya bụ onye bụ na Chukwu ụzọ. Thank you. Sambea, Splendian. Sambea, Sambea, Splendian. Sambea, 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 Splendian. You see, the Charlie Walker, them.